kama shetani na malaika tupatani kamwe. Even when I try you keep on holding back. Sishindani na we, mara kwa mara unanichanganya. You don't know where you stand, lakini mina kutaka moyoni. Maria, Maria, Mariana, unanifaa. Why you lie, Mariana? Juu mimi nakupenda, ila unanilenga. Unanifaa. Why you lie, Mariana? Maria, Maria, Mariana, unanifaa. Kanisani maombi, hoping the Lord brings you to me. Cause mimi na we ni kama shetani na malaika, tupatani kamwe. Even when I try you keep on holding back. Sishindani na we, mara kwa mara unanichanganya. You don't know where you stand, lakini mina kutaka moyoni. Maria, Maria, Mariana, unanifaa. Why you lie, Mariana? Jumi